Akaide onayo luba kakuri ya use giniti
Chilega koda
Chichi Yaba Daddy Masi The ghetto boy Yaba Basonge mama na kifoti Mina kifoti Basonge mama na kifoti Mina kifoti Gere gere Asalata dununa rivesi Oh gere gere Asalata dununa rivesi Kuku kwa mulo siku Nufotele fowati Ima mwasana mo Kafela kifowati Date wadauli Kifowati Gere gere Asalata dununa rivesi Oh gere gere Yava Akainde Nubata kuri ya buse Akainde Nubata kuri ya buse Akainde Nubata kuri ya buse Akainde Lubata kuli ya buse
Se lubata kikuya kwa pata Amubone si chava sa nyanda Bapene baseli balufata Muata bungata bungozi kwa pata
Mayuti lwalila kuna misebe Sinicha tolongo bungata itesi
Incoming president Mr. Akainde Hichilema has encouraged voters to vote for him and the UPND ahead of the August 2021 general election. He promises to fix it.
Yaba Akainde Nubata kuli ya buse Akainde Nubata kuli ya buse Akainde Nubata kuli ya buse Akainde Nubata kuli ya buse
Gelu katala kupumiwa Zazini zazibu piseliwa kupimisa Zevaeza banana kuli muendi batavisa Kukumina eske kubatavisa Aba mifaliki kwa mweneske kuswabisa Tuente tuani fitieru kabaswabisa Lumakisha matuna lukaba matisa
Yaba Amubone bupi mabutulela Nimi kwa kwalu na maipalelwa Yaba Basonge mama na kifowati Mina kifowati Basonge mama na kifowati Mina kifowati Ngele ngele Asalata dununa rivesi Ngele ngele Asalata dununa rivesi Kuku kwa mulo siku Nufotele fowati Ima mwasana mo Kafela kifowati Date wadauli Kifowati Ngele ngele Asalata dununa rivesi Ngele ngele
Yava
Akainde onayo lubata kuli ya buse
giniti
Akainde lubata kuli ya buse
onayo
Akainde
2020
lubata kuli ya buse
yaba
Akainde
onayo
lubata kuli ya buse
ya
Akainde
giniti
lubata kuli ya buse Akainde
yaba
lubata kuli ya buse
giniti
Akainde
onayo
lubata kuli ya buse Akainde
ya
Lubata kuli ya buse
Abuse ya buse
Ya Bale u fix it 2021 Yaba Forward Must pay for guns Yaba
Downloaded from westsidemusicblog.net
Bale u fix it